Reconnaissons quand même que beaucoup de Maliens.
Malien ko be hebe na dontani gouvernement o muntende hore kado tida la kidal. Ulam ko be njehi kidal to yotan bangal tedenga. Ku haura idu mu dun eko burata fufu na fude ibeli di Mali. Wone kabaru muntangul hore talkuru jam e deural. Non dun ju ingul kapwarde wanande gube kaptoje e nanu gulma bele larme. Ido guleji di fufu heba ilawul bat kam e murtu be hebe. Kanon suni ngal or dawul lati sababu yoto gul kaural gul nafansane. Sabi ngul lato sababu leydi Mali ndi beedoro jam e deeyere kabaru muntangul heere madum wiljonki le golle talku jam wataga fi halede suni joda hala wadaka e do tobbe latide sababu tiyallaaji micitina wiide joda halaaji hitande 2017 e batumawdo hakkunde be leydi ndi fandaani mun en wonno yawtagul kabaru talku rundu e dawrude ne tobbe latide sababu tiyallaaji mbaawa dawrede tawene kambe murtube hibbe be ngala fi anya hinade kabaru mudun le odo sifa kala andanu kabaru kidal wakkat jun o dulla fe wiide kam be gonbe tunbe latigi sababu tiyallaaji fawde illam ko be denno ko heewi na heddi gollede kabaru kidal yata fi ciagal sifaji didi gubo o yullam o bawa jaati jawtaade kabaru talkurundu e darade darne mudun bangal kuteji mawli latade sababu murtube be pudita murtere mabbe kasen e jaba joda halaji no haniri dawrude dun non jaboji kantidi nakabe
et de ne pas arriver à un résultat concluant.